Miss Rosalie. Johnny News.
By the time na maliza na wewe hiyo Kenya nzima itanita bazenga dadi. Tajo mini goddess na kila mbwani ya kileta ufala lazima tati. Simba kinyamaza kidogo mnamuita paka nyiwa jinga kwa nini ya mskitu. Akungata ngata kapila ula basaka ukijaribu kukujatizi. Atuitaji luku kuwatesa. Kenya mzima inavavunja bei na juu. Natishia Jordan za Garissa. Tukitafuta pesa mnatafuta look. Chalia paumea kanyaga. Sipo chunga tunaita matanga. Ndomo inatupa tutakataka. One time for you motherfucker. Na maliza kunyonyesha jay ya lafu ni kuje kwa second born wangu kali. Malkia wa mipasho wa wabaangi. Boxer wetu kuvalishe kapanti. In this game I'm the wife chitafute. Labda tunaweza kufanya kasai chick. Unabeba machuma ila kwetu utavishwa dera upueka penti. Atukogopi buda. Na kuhate ya tunageza. Na kufinya na nmetoka kuza. Ujui kuchana labda tumera. Kashindane na kaveve kazoze. Uku kwetu wezi leta kompe. Endelea kutucheki kwa tenje. Ikipande kwa chapo mandole. Mama Omolo. Rosari Mama Omolo. 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 Let's switch the lingo. I give you a lesson in this game. Who the big dog? Shout out my nigga Chi Chi Chi. My nigga Chidi Benz. You the King Kong. Respect my big brother Farid Kubanda. The swagger don. My hometown where we'll see. Representing my hot city. AY versatility king. Y'all taught this nigga everything. Mwana Fa, Big Baba, R.I.P. Nguea and Langa, Prof. Jeezy, King Zizi. Rest in peace, my both Jeezy. Pamoja na hizo meme, bado mbusi, my nigga mbusi. Yo, hukuwe ni msweetie, utakuja kuleta tu shuzi. Watu ni pilipili, ukituva tunakunyoa vumbi. Akileo kivumbi, mama Omolo niko kwa ukumbi. Daddy utapakatwa, upigwe meta tako unakunduki. Unaimba haraka, na ukona maneno. Unatumia nguvu nyingi, suta sweat kwa tanye. Nakwambia jeiti zini yangu na wezi niletea kompe. Achana na rap, urudi bondo, uanze kuuza maembe. Mama Omolo, Rosari Mama Omolo. Mama Omolo, Rosari Mama Omolo. Mama Omolo, Rosari Mama Omolo. Mama Omolo, Rosari Mama Omolo.
Johnny News.